wezitandikira nazo kati
wajye tugenda
okubyolaba kiki ekitutuuka kenkya naye
wajye tugenda
ebyali ebibi tuli kati bye tutikisa naye kiki
wajye tugenda
wekakoma empale wezitandikira nazo kati
wajye tugenda
kyannaku okuba nti ekibululu kitulabamu ng'amatala tekati ne mu musana tetulaba tuli awo tuli nga biwundo ekijja kye tukoppa tuli bimererezi tuli nga biwuta amaddu n'omululu mungi gy'obaolaba kati tulya n'amakoola byampuna kubanga bye twavumiriranga kati bye tukoppa twaza obuchai buli omumu yaye amayuka tigamenye wana abakadde omulenzi tachasula na mwanyina munju
wajja tugenda
akabina wekakoma empale wezitandikira nazo kati
wajja tugenda
okubyolaba kiki ekitutuuka kenkya naye
wajja tugenda
ebyali ebibi tuli kati bye tutikisa naye kiki
wajja tugenda
wekakoma empale wezitandikira nazo kati
wajja tugenda
kutya bw'obeera ggwe tolaba nsi bw'efuuse nga buli kimu kyafa ddala nga taata asinda ne muwala wera kutufuuse mbuza nti ne bajja bava ekyana ne kikula nga kimanye nte si kife be basaddaako obwana kitaawe yakozesa kentenebwa omusaayi gw'ensolo mwegulye rolaba yeeyisa ng'ensolo naye tegine nawe raba buli ketwali nawo kagenda kati ensi kippe abasooka bye batandikawo twasuula mu mazima ddala ŋŋamba naawe tulagawa ku nsi bweri abakazi bali fumbirwa abaana baabwe kewaava ensonyi ensi mwe tugenda
akabiina wekakoma empale wezitandikira nazo kati
wajja tugenda
okubyolaba
kiki ekitutuuka kenkya naye
wajja tugenda
ebyali ebibi tuli kati bye tutikisa naye kiki
wajja tugenda
wekakoma empale wezitandikira nazo kati
wajja tugenda
tamu bwenyi